Yeah, Laka guys and Jay Cash, a pile so. Y'all not ready for this. Let's get it.
52473
KNB Records.
It's King Nachi on the beat, so you know.
Uliko bat mutu wanga kwatu. Kukulivi makero vina na matatu. Ikembo zanga terere revo viripo. Ipute plus kunu mafiawa na kago. Kuliko bat mutu wanga kwatu. Kukulivi makero vina na matatu. Ikembo zanga terere revo viripo. Ipute plus kunu mafiawa na kago. Chanjembo njembo. Chanjembo njembo. Chanjembo njembo. Jay Truth, china gripu ma, nita kita. Ikamu sana kuyonda ngati ni gita. Ichi ni chantembo ntembo, sanga terere kempo. Ero chiri na kako kaku, kako tukongo china mbuyo ma. Nikachuru, chantembo ntembo. Kufimba ngati ni katuru turu, ngati tubiri tuchuru. Afunda na shikuru mtembo, chima lengesa, akamba na chiburu ma. China boko sibute, ngati sharamwana. Mwameneji ufini sira chabena musana. Kuma dansi, sanga terere na sharamwana. Sanga terere kempo, levo ni chibwana.
Chini na bodi, balloon tape, flesh, never pondo wa ma. Ni chamsa lafina na matiatu pa maziva. Jiman sokoneza, nima fukunyuka.
Kuliko bat mutu wanga kwatu. Kulivi makero vina na matatu. Ikembo sanga terere revo viripo. Ipute plus kunu mafiawa na kako. Chanjembo njembo. Chanjembo njembo. Chanjembo njembo.
Jay Cash. Yeah. Kulize zima chokache kuma 23. Zina ma makeup ufulu wa gwila kofi NG. Yeah, unga mweleza tem 3. Ndipo kwene kuna kuli tempting. Hapa nili na mujemason number 2. Kweni lili kuli chongo, mowa na maju. Way too many girls I came with the crew. Ok, unga chite pwanji if you wear my shoe. Nisieneka, niliko busy na ma na vome la ndine player jersey number 7. It's a hell of a life but nili mu heaven. Lelo ni donsa, fulu ni malegen. Aluba na bachela ona Angela. Avinila za kapto enzo kampena. Vilipa levo ya ma MP ma kansela. Udabwa GP yako wa kansola.
Iliko bat mutu wanga kwatu. Kulivi makero vina na matatu. Ikembo sanga terere revo viripo. Ipute plus kunu mafiawa na kako. Chanjembo njembo. Chanjembo njembo. Chanjembo njembo.
Benjizi na beauty.
Chanjembo njembo.
Malau ndi potolo kumanja ngati ni mabango. Abunomo panchangu kumbuyo chiri na kago. Chinyanga nyisa club chika ambo vina. Boti makevu kevu ngani mukazi wa no beat.
Chanjembo njembo.
Yangana kumenso beauty chiri na hip. Unga spring onion mubeti. Booty extra raji ndiye chicheka mabenda. Tatunga wanachijuwa na bemba.
China beauty munga sambira mukaka. That's why na mutima china kwani so ukaka. She got a soft body munga ni minaj. Mwe nyanga njira munga chiri pema bonzo. Chima ni funtisa, chika nyanga nyisa. Ni mafuku nyuka, kubola mantumba. Hebu high up, buwana DV.
President wa mabani. Nezeko bondi ya kuwana chef 14. Inabwela na gani za mami ise ni kodini. Ziriko bachi kafala crop top. Utaploke sabambiri mafole na kumajopu. Question, question za chef unsa na ma question. So sasa pendra maviri vonso kenmeshen. Zini uza tia like yo mapopopo. Nabwela na chiuza ni kumenya mapopopo.
Kuliko bat mutu wanga kwatu. Kukulivi makero vina na matatu. Ikembo zanga terere revo viripo. Ipute plus kunu mafiawa na kago. Kuliko bat mutu wanga kwatu. Kulivi makero vina na matatu. Ikembo sanga terere revo viripo. Ipute plus kunu mafiawa na kako. Chanjembo njembo. Chanjembo njembo. Chanjembo njembo.
Che. The king is here. King Nachi Beats, official.
Nelson Drag, Metro. Put out Bwana Zulu Headmaster. Zuza Ibiza. DJ Stars. Volo, Zizo wa dada, Mimos, Isia, Fly Bizo, King Vilo, Yamche Agache, Samuel Jele, Viliano V, Steven Kalulu, Shilanga, let's go, Amonita GBM, CC Meda, KB, so we doing it, Black Tiger, I see you, like a guys in the build, Mufasa, 52473, Top 3 guys, see you,
Tiara,
Katos Construction,
Blues,
Dollar Snatch,
King Doha,
Dina, very own.